danda masanga inavunja kiundaba mashine na sea zigo imegonga ukingo panya mandingo kasumba miondoko wa magans kunyumba lumba michoko koko kutwa mitumba mida wada po si ugonjwa vida msoto fanya mandingo bongo alosto siwa kichoto kila kichwa tumbo joto kuli za kagoto tushachoka manduli mobu akili zimedata atoni atari kuli za kata kibaveta doto zetu za linacha kacha bichi boy kacha mentari house boy elimu yangu kama toy gohi gohi gozi gozi mchizi nafanya makeke makarate napiga magoti nijitete Mungu ni mche ni kacha nyate nikipitaji mama sister du shangingi niingie kwa kila nyingi nyingi nipige mkate nipe listini nichukue pete ereni cheni bangili nichanganyo miguu kama matairi ningie bondeni swala lobo nusku dusko dala hum safara tusha choka tusha data tunasulia michango tumenasa lengu jugu mawe kama slebu
maskini jehuni tumesha data kutoka na ndoto zetu zali nacha maskini jehuni tumesha data tunasulia michango sisi tumenasa maskini jehuni tumesha data kutoka na ndoto zetu zali nacha maskini jehuni tumesha data tunasulia michango sisi tumenasa
mama sema mazee ushapata life iko tight haina through no mistake mtuma metika kibunda siliga mama nagwa Kwa mami na wada, bebe ni kushinda wada Ganga njaba na pofa Kabwela kacha, kaa kushindi anguna Chai kwa guna, guna gununya Maisha mabogu wanangu, watu wanyonge Ajina zanyo wendeka tuonge Bonga simbi kichwa wenge Machizi mwana masizi Wakama mabugu, wanaokula vimulu Vanyo wadudu, imani hakuna Morali hakuna, maskini kachoka Nyumba inavuja, kama na mweni Kumbaji na chula, wanyo mizuka, isi oshuka Kila kivuja shuka, wanaruka Katilanga tasa na nyuka Wacheta unamele meta kupaka kiwese Chapa msese uninga ukutoke Hayawe, hayawe, chapa chibonga uninga ukutoke Hayawe, hayawe, tusha data, tusha nasa Na ndoto za utajiru mina kupata Chenye takiba veta, buluga agenda Mentalika wawa na pigia fake agenda Maishi maisha fongu wenda Usha bulunda kuwa mpole Minyongwa ya uzima pole pole Mikos, kijuwa chotos, nine nini mane tosh Rona na sombe, maduli wa songe Usilete naji Tabiko, zindiko, fuba Mikapito yangu jende, wengi twende Mama sobye, lete zangu tukunoke Kuya maze, mega tongo meze
Maskini jehuni, tumesha data Kutoka na ndoto zetu sali nada Maskini jehuni, tumesha data Tunasulia michego, sisi tumenasa Maskini jehuni, tumesha data Kutoka na ndoto zetu sali nada Maskini jehuni, tumesha data Tunasulia michego, sisi tumenasa
Manduli Wa shughuli ya tabu Usifikiri lele mama mzee kumbuka huu mwanzo Mambo inenda pina na sio mlazo Usikonde masikini mwenzangu Tunaelewa ipo siku utawini mpangu Ikibidi tuinuane ipo ipo jamani kibongo bongo Au vipi